straight out zenpusha.com.
So my in and the baby yes niwe fumu niwe how far niwe
in and the baby yes
niwe fumu niwe
how far niwe. Bafuna batenge victory yanga, bafuna bapaye family yanga. Koma inewe kutishika wenda beba Yesu niwe.
Yesu,
Yesu niwe.
Daddy
niwe. Mbuye niwe. Yesu niwe. Kale kaye kaye ye. Kadadi kukuye. Inenda beba.
Mabwela chabe mumfinzi bafuna bani kolo pechi kanga bani guli sisi banga fike pali nenda basi banga kwani sendine mwine wataite umami ni mabapango nkala dizi olo ni mayene mini pasa mabesi zinda basi banga fike levo ninafika kale huko ninafika kale huko gawalimpa ta reason with me kushe vishi na chita uliwe muno ni mteli toli yandi yandi we.
Tango fisho peke shamaino Leza wandi ya kambala maino Tekwa iwa leza wandi tarepa.
Nafika pasini bambu eti nga bafana bambu utu Bauna munga ni maseweze sa juju. Si banga fike levo ni nafika kumfo. Saleke bako pange chipo bako koko koko. Bad man good man territory. Saleke bako poke victory. My blessings, my blessings, yeah.
Katula aliwe shaka bumba Yesu aliwe
ina kuchula mandite.
Hallelujah, yeah, yeah, yeah.
Hallelujah.
Straight out zpushup.com.